kirungi kwenyigira ku mulimu gumu. Kubera ono sticking ku mulimu gumu, it's very bad. N'ekirala nenda banga omulimu gw'omutwe kintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Yensonga lwaki mwala banga okuyimba bakuyimiriza nensigala nga ntambuza talenti yange endala era nzanya station and the house girl lwakirwa ku YouTube. So kirungi nnyo okubeera mouth talented oba nobeera nga okwasaganya bino neguli singa oba okola mu office nofuna n'akalimu kakalala era n'omusajja agaana omukyalo okukola abamukyamu kubanga abakyala ennaku zino tuli bagezi nnyo bayira. Osanga omwami ng'omukyala yamutegeerera. So katibudira amagezi agali nno gatuuze wakanodda mu kuzaala nakulabira baana. Sigamba nti abaana mbasuulire naye you have to get time n'okola kubanga ate waliwo omukyala w'olinanga olina akantu kewetaaga tiwetaaga kasabiriza abasajja bakoowa olumu basabiriza ennyo.